ebitongole ebibwanakyewa bikulembeddwamu ekya Forum for Women in Democracy FOD Nature S Policy Research Institute bitegeezezza nti obutali bwenkanya mu maka buviiriddeko abaami bangi okunyigiriza bakyala baabwe abakyala ne bakola emirimu ng'obulogoyi mu maka eyo naye nga mpawo kibasasulwa. Senkuru w'ekitongole ekya 4D Patricia Munabi ategeezezza nti olutalo olw'okumalawo embeera eno olw'okuyamba abakyala bafune kasimbi akavudde emirimu gye bakola waka mu maka gaabwe lwetaagamu okuyingizaamu bannaddiini abakulembeze b'ebyobuwangwa bannamateeka n'ab'ebyenjigiriza.
Ebiseera ebingi tusanze nti abakyala be babeera awaka nga balabirira abaana nga babatwala mu maddwaliro, ne leero bw'ogenda ku ddwaliro osanga yo abakyala bangi okusinga abaami. So twagala debate eno etuyambe tufune partnerships twogere ku kintu ekyabaami n'abakyala okusobola okugabana emirimu mu maka so that abakyala bafune obudde nabo basobole okuparticipatinga mu economy okukola ebintu ebireeta ensimbi mu maka kubanga kino gwe kikolebwa abakyala bajja kucontributinga mu ku economy ate nga emirimu bagigabanyiza awaka n'abaami baabwe famire zitambule bulungi n'abakyala nga bacontributinga mu economy.
Bino ebadde mu lusiriko olwategekeddwa okubaganya ebirowoozo ku nsonga ey'obutali bwenkanya eyongedde maka ensangi zino ng'eviiriddeko abakyala bangi okukola emirimu ng'obulogoyi mu maka gaabwe kyokka ne batafunamu. Mu kwogerera ku mukolo ogw'okuggulawo ensisinkano eno n'okubaganya ebirowoozo kuno, Minisita Mbeezi avunaanyizibwa ku bantu abaliko obulemu Helen Asamo ategeezezza nti gavumenti yakuwagira enteekateeka ezigendereddwamu okumalawo obutali bwenkanya mu maka.
One thing we are promoting is education. When a woman is educated and she has her job, most of the time when you have your money, you are going to pay somebody to do work for you. So automatically, you are paying a maid in your home. Even if she's a woman, she's getting some salary out of your payment. You will pay a shamba boy. You will also pay somebody maybe washing your car and that kind of thing. That is already opportunity. What we are promoting is education and employment opportunities for women to be able to facilitate that process.
Nabambula omuliro akutte n'asaanyawo sitowa y'ebintu mu kampuni ku kampuni ekuba akawungi.